masikahambi manje siwufake entweni ololu. Sishintshe umasikahambi manje siwufake entweni ololu. Sishintshe umasikahambi bafana bayi siwufake entweni ololu.
Yeah.